beat on the beat.
Yo, Amajino Barrios, hakuna kulia tena. Stop crying.
It's BLMK, another mami yo. Every time I think about you, mami, mami yo. Every night I dream about you, I say message to radio. Sometimes I feel so bad, whoa. Enemies in them eyes on me, I got no time to feel alright. Jala wobi kelo nyamugole, nango tojo tere bajaja. Nendongo peperi, nyapa kinjo weko kwa kacha. Aloko wanga nwingi pe, kayo mami wekwe iku yu. Nyingma uya kisi yota winja, bengi pe kamwa. Apoi mabedonge loko koma na nguboda bedu chogu. Nendongo peperi, weko riku talu chogu. Kanange timiru guru, ape kudake nanda genyo. Mami timidwo guruo, ave kurage na dagenyo. Mami yo, every time I think about you. Mami, mami yo, every night I dream about you. I say message to radio. Sometimes I feel so bad, whoa. Enemies in them eyes on me, I got no time to feel alright.
Sema mami na manisha mapenzi. Njo basi kwangu ni kubebe buyenzi. Yata wajinga wajinyo na mshenzi. Wendo wangu tuki mwana sito muenzi. Nipe penzi la ukweli usije ni enzi. Nachotaka penzi la moyo ni enzi. Kwetu kwa ukweli mimi sito mchenzi. Wakinitega mimi imi mshenzi. Masira wa mta wamenona mikicha. Yote sababu po mami mina laranja. Njo basi nipe penzi mwana onalia. Ukinipa basi mimi wendo wangu sibe mia. Amajini nipo kwenye game nina wapa.
Mami yo, every time I think about you. Mami, mami yo, every night I dream about you. I say message to radio. Sometimes I feel so bad, whoa. Enemies in them eyes on me, I got no time to feel alright. Kanange timidwo guru, abe kudage nanda genyo. Mami timidwo guru, abe kudage nanda genyo.
Wasokuwa na mama tunajiriria. Nani aje atimize ndoto zetu. Nani aje atukumbate kwenye baridi. Ama jimi minajiriria. Nezo ku Biton on the beat. Yo, majonzi hayato kwisha. Vagaboy TZ, one day gonna make man. It's so cool. Ferrat Classic, Amajino Barrios, game changer.